sebirala ebyasigalira yo ku luminati
bitugambe wa makalira tumulire yogere byama ebyasigalira yebyaluminati
bicharanda ebintu nera tebinagwa ndesebirala abanimira oluli akafeche nali sinaluba nembasunirako olw'obudde gamba munowo titwafuna sumu nitwamala sina nanti kyentya n'abakirimu bamponinga tebagenda kunzita nakkodde nnyo katonda waabwe sitya waaluminati katonda gwe mmani weyantonda omu oyo gwensinza kale atatusaba saddaaka lulibaawo oluma naye kaali kasika eno y'embaga ulira ebyamaata ebye nnasomodde mbaaluminati
bitugambe wamakalira ntumulire
yogera ebyama
jajja aluminati amannya g'amatuufu pafumenti naye wantiisa nnyo n'ekikuula kyekyanjawulo waggulu omutwe embuzi ate ekyawansi ekitundu muntu ebitundu bye ebyekyama alina ekisajja n'ekikazi amaaso ge matwakaavu nnyo gakiirako essigiri empujje guno si kulimba ebintu gyebiri ate nga bya ddala beetoolodde okubuna ensi buli kyogenda balina obubonero bwe bakozesa mu kwetegeera bungi bungi kululi nnalongola yaako emikira waliwo nakana ateeka engalo essatu ze bawanika nga woozekkaanya zeekola mu 366 nagwe mu bayibo 666 beekuba ttatu ne bazijjuza emibiri gyonna akabonero akalala kakulanga sumbusa kyokka wakati waliwo akamunyeenya akalaawundi kano n'emisiri mubafalaawo katunzi nnyo kategeeza pafomenti ensazisazeekagiraba yonna ekyoko kiyingira yali musajja mungereza ekintu kyava dda kirina saponsa waakyo olusiferi ekitebe kyawe okkirira paka mu nnyanja
bitugambe wamakayira tumulire
yogera ebyama
bitugambe wamakayira tumulire
somesa abantu
okwagala obugalo obw'amangu
bw'obeera omukazi jajja anyumirwa nnyo okuyonka ku bbeere era ne wajja mu kiro n'akuzuukusa oyina omuyonsa engeri gy'afuuka ayinza okubeera omusota oba ogunyonyinyonyi ye mbagambe ki oluusi nango ayina abakiraasi battakimugunyu mpola mpola kasitojeema oba n'osobya endagaano zaabwe ag'omunkuubo mujjukira era omuyimbi waffe lwe yalangirira bwakivuddemu teyasula ayagala ab'ebitone abasambi b'omupiira n'abadongo abawe ettutumu ne bamujyusiza abajeema tamasisebo bw'ofaana omuzimu gwagukozesa abantu abaafa nnenda abalimi eri mu masamba ge kakyaky olwafa ye bamuweerawo n'obukulu eri yakulira okutta byabute mu ndwadde n'akisidenti omuzimu gwerwe guzze ku nsinga olwo nnenda asala kkubo nga baasi zeekuba nga bafankaaganga eno tukaaba tegedde mishoni yaabwe kuzinga ku nsi bagyeddize sebo tompaganya bwate baakozeeyo n'obusimu tubeewala batwetega ate ebitunyumira okukamala zi whatsapp facebook mwe muli bannenda baziyiya era n'eddoola kkiriza nannyinizo ye pofomenti eriko obubonero obufaanana bwe twogedde era n'abafuzi bannannyini nsi zi super power tibakkiriza okugondera omukulu bafomenti bwera n'obama si yeyayimbwa ow'okufuga bebakikola ekintu kitunde mu afurika bwekiyingira jajja tasasuzaana ekikumi okanya saddaaka n'akuweerawo shiringisi osooka n'akakoko akooka todda ku mbuzi awo n'odda ku nte ewunzika asabyewo omuntu kyokka ekibi kye alondobamu gw'oyagala ennyo nnyo obanga mwana wo oba muzaddewo kiriye gw'asiimye baino obutabo ogwama sitani n'emizimu mukama katonda waffe bogwe baita sitani nchaina ndolondo kati nkomyawo olw'ennadda bwe njongereza ddunda nnini byonna tusaasire